binayo. Baby, nguwe hlukumeza imizwa yami njalo. Yazi isikhathi shintshile, thando lwethu shintshile, akusekho kwakho umuzi la. Mizwa yami shintshile, boya wami uphukile, ungeke ngikhole. Thando, ngiyakusaba,
buyela Thando,
ubuyela lapho uvela khona. Thando, ngiyakusaba,
buyela Thando,
ubuyela lapho uvela khona. Vela kona wena uzala mothando lwami ubuyela lapho uvela kona angitshela uyangithanda katupizu yangidlala sithando sami thambo lwami angitshela uyangithanda katupizu yangidlala sithando sami.
Oh,
buyela lapho uvela khona. Yeah.